buse abasajja twabazudde bye mukola twabita buse kati naffe twetegereza twaba buse abasajja bazibu omutuufu akyambuze afuuka bakuuzi akulimba tulobasinga nnyo bonna mulira weemanya eryanyi songa byakulimba byagamba bwe yakalaga balina obukodyo obungi batulimba balina w'omuwa omwoyo gwerasigala okukiitinga afuuka wa puleya tebalina laavu obulimba bwabasukka balina w'omuwa omwoyo gwerasigala okukiitinga twaba buse abasajja twaba zudde bye mukola twabita buse kati naffe twetegereza Whatever.